zbeats.com.
Blessings follow me. Bakabila bakangwishe. Atinga we kapone iye no bakanseke. Mwipe boni abodionse bafaya nkalumbe bena. Blessings follow me. Alalesa talala. Talala. Katula alesa talala. Alalesa talala, talala, katula alesa talala, talala, alandwile ngondo talala, talala, blessings follow me. Bonfa winonga ndechula, umutima nga ulechula, ta bonfa winonga ndekula. Ma shabo shachula, bafwa ya fenebo na chula. Nombale salangula, no 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 no. Bala batila apela, bebo nomba napula. Bala na bele nefyakuya, apa nomba balantuka. Aka musangwala noleka, ukubombesa noleka. Lesa wandi musuma, alansunga musuma. Mwipe boni abodionse bafaya nkalumbe. Blessings follow me. Bakabila bakangwishe. Atinga we kapone iye no bakanseke. Mwipe boni abodionse bafaya nkalumbe bena. Blessings follow me. Alalesa talala, talala, katula alesa talala, talala, alandwile kondo talala, talala, Jehova wandi talala. Alalesa talala, talala, katula alesa talala, talala, alandwile kondo talala. Manga ule chula, tabomfa winonga ndekula. Imiti mashabo shachula, bafwa ya fenebo na chula. Nombale sarangula, no 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 no.